kama mapenzi yangu ni mtama na kupa wote donoa. Echo ni umenika, hakuna waku kutoa hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Najua na kupenda na wewe na thamini hapo sawa. Labda kimebagia ni change gear, ni achi ututu. Si unanitimizia na jisevia matandu koko. Mwezako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peki yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and never. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy for you.
Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me baba.
Ooh, you're special.
For you mama, for me baba.
Hey, mapenzi lako. Chochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy. Wanga bye bye, tuko paradise. Igaika type, toto number 8 size. Niko benza night, tuko tana next time. Squeezing na nene, patina na enjoy. I need forever and never.